语言。
Exclusive from GucciWarp.com.
My name is Chilewan. I want sense.
African new body skill.
Chochena chile ule, chakula kusebanya fya paliponse Nshita yonse, nangu baponte Taba mwende fya mbona, akasembe pakube yanse ndanyonse Paliponse, beta kankoma o oh, oh.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma Gama mwana tule ipuma, mwule kutampa fifitu kwa kusuma Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma Gama mwana tule ipuma, mwule kutampa fifitu kwa kusuma Twalibele la, twalibele la, twalibele la Twalibele tu twaikala Vale que nanguba ponte Ni uwa ishiwesho naba naba sonte Nanguba wata paliponse Taba monense kotuipe la jonse Wakula choro mafetewa Tafia kapopo twalibakale mupawa Ukuleka na diashida tuchapa Tuichite mwiko chesu chadi valulanga flower Oke nangu na left tula mpwesha right Fintu fiaba na right Jano busu mata mafula maeki Twali lilo kundesha noti kunyata pali breaki
Nangu malande Ichoche na chili ule Chakula kuseba nyafya pali ponse Nishita yonse Nangu baponte Taba mwende fiombona Akasembe pakube yanse ndanyonse Pali ponse
Wadzia, muti mefio karipanga taudinia Nangu fiko senshikuwa tapuwa na fia Tushila fieleza promisu kuwa sincere Limola nkalifia no muti mawa kalipa Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa Tapa kokola na dabwa na kufuluka Ndakuele loli wate fiofio na iluka Bafuwa hatuka ilete koni simenti Nga avomba ila kose lako Fia vikaleza pa monoman puta sanda Pakobu shikutuka leka na kumanda
Ichoche na chili ule Chakula kuseba nyafya paliponse Nshita yonse Nangu baponte Taba mwende fiombona Akasembe pakube yanse ndanyonse Paliponse Beta kankoma o oh, oh.
Walibele lo kuikoma Ifwana binzi tuladie ya kumkuma Gama mwana tule ipuma Mwule kutamba fifitu kwa kusuma Walibele lo kuikoma Ifwana binzi tuladie ya kumkuma Gama mwana tule ipuma Mwule kutamba fifitu kwa kusuma Twalibele la Twalibele la Twalibele la Twalibele la tutuwaikala Rich dollar kwa chini la bombwe African new body skill Deborah
Afisa wani Mr. IMK Africa
Exclusive from GucciWarp.com
Era era